check on your keys. Ningeamka kusele polisi, ndio maana wakina shukuru. Miaka tano nilikuwa single, ungenipata kwa club nikimingle. Sai committee ni mipango za bingle za maisha, wakina shukuru. Kitika na time siwa na wasiwasi, nyumba taichunga kachai. Mini kubizi nikitafuta pasi, soon mtanicheki Dubai, Hawaii, Mumbai. Mtanicheki Dubai, Hawaii, Mumbai. Mtanicheki
na mata nilivo vita man. Yeah, it's a man. Ilikuwa so vita. Now I'm a better man.
Now I'm a better man.
I am a better man. Yeah, mata nilivo vita man. Yeah, it's a man. Ilikuwa so vita. But now I'm a better man.
I am a better man.
Na kwake Mola napiga kambi, ndo maana wake na shukuru. Gava wako busy kutuchoza ushuru. Ya Kaisari ni ya Kaisari, alinipa deni zangu niko high sari, ndo maana wake na shukuru. Kuni bring down watanguja sana, nazidi wanabonga sana, watanguja sana, mina nona sana, ndo maana na shukuru.
Na pata nilivo vita man. Yeah, it's a man. Ilikuwa so vita, but now I'm a better man.
I am a better man.
Yeah, I am a better man.